we kino kiganiro Imana ikomeze barinde.
Iradio mwumva ni radio ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. N'umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa muri Isanga. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'umunsi kiragaruka ku bana babayeho ubupfubyi kandi bafite ababyeyi, kiribanda kandi kubashaka abavandimwe babo, abo basangiye kwishima bakararana rubunda bagatandukanywa n'amage. Abo bose ijwi ry'Amerika irabaha ijambo, irabaha umwanya kugira ngo baruhuke, kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto, bakaba bataguheka kubera kutamenya amarengero yabo. Muri iki kiganiro bamwe muri mwe mwarimu maze iminsi mushaka abavandimwe, mushaka ababyeyi banyu, nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye. Mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse, tudusharaga amasimbi, tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro. Nutiyumva urumva uwawe, umva ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe uzakabona, maze rero shaka gasaro kawe uzakabona, wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu Tony Nsanzabaganwa avuye aho yari atuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12 mu Burundi, yabanaga na nyirasenge we uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro ka Buraga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye Kigali mu karere ka Kanyinya, kagari ka Nzove, mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga ku Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nzagutaha musize, nzakongera gusubirayo ndamufata, turazanana, tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru Nyirasenge uvukana na se, kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva, kuko muri COVID nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye, arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe, ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni, ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira pese kuko ibyo byose bagiye batabimenyesheje. Arambwira ati nambajije nimero zawe, mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zawe telefoni banyibye. Ati naburanye nabo n'ubu.
Ariko se Kamikazi, COVID yaje ejo bundi?
Yaje ejo bundi, urumva yaje ejo bundi. Ariko 2015 nari nashatse ibyangombwa, ngiye kujyayo, biba ngombwa ko hatera intambara, ntigiyeyo.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga, muburaho bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge, nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha bigeze aho nyine barashakisha kuri izo inkoranyambaga ntawuri noneho ari no kuntu ngo babikoze gufungura Facebook y'uwo mutwaye nta makuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero nizaze nufite nshimiye Imana z'agasaro kabuze kuko nanjye nkunda kumva Gasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva Gasaro ababuze abana babo bababona numva nanjye rwose binteye akantu numva mfite agahinda
nyirasenge wa Toni Nsanzabaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde
yitwa Joyeuse Space
ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ushakisha ukuntu wa menye aho aherereye
Tenuste ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze ari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri Facebook twaragerageje tumuburaho urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura
yego
nawe kuri WhatsApp nawe uba yitwa Ndayikeje Alain Salvatore
Ndayikeje Alain Salvatore
Alain Salvatore
akaba se wabo wa Toni Nsanzabaganwa akabaza aho aherereye
niwe ufite amakuru afatika
radiyo Ijwi ry'Amerika irumvikana mu Burundi irumvikana naho mu Rwanda no muri Amerika barayumva yaba Joyeuse Space niba kuko ari muri Amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe Kamikazi Sandra ushakisha umwana wawe Toni Nsanzabaganwa bambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri 1994
atsuse tarike zirindwi z'ukwa 12 muri 1994 kandi irindi zina bakundaga kumpimba sibyo
yego
ni Dudu ukaze n'akagahimbano ni Dudu
bakwitaga Dudu urakoze rero ndagushimye cyane kuba Kuraruje yakurangiye ngo witabaza Gasaro Kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira Imana umwana wawe Nsanzabaganwa Toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro
nuko Imana iguhe umugisha
urakoze cyane
mu bwitange bwawe Imana ikurinde kandi
ngaho umunsi mwiza
sawa urakoze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
Nsengiyumva Aaron yaburanye na mukuru we Habyara Batuma Abidani baherukana mu mwaka w'1994 bahunga u Rwanda baburanira ahitwa Inkamira mu majyaruguru y'igihugu murumuna we yaje gutaha mu Rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka w'2002 Nsengiyumva Aaron na mukuru we Habyara Batuma Abidani ndetse na Ngirimana Zakaria na Mukantagoze Rafaina bavukiye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karungi umurenge wa Tumba akagari ka Murehe
Abadani bavuranye agacyari n'imwe y'inakabiri yabanje kuba muri Kongo aza kubayo aza mu Rwanda umusirikare aza gutura muri Kongo niho biza kurangira tuburanye Burundi ubwo ni bwo duherukana mu 2002 niba ariho niba yarapfuye aza tubizi rwose
yari umusirikare muzihe ngabo
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri 2002 ngira ngo nari mu 2003 noneho muri Kongo aza bagiye bashyira ikintu berekejemo baza kuma mu kuba agiye muri Kenya baravuga muri Kongo cyangwa rapfuye niyo niyo mpamvu natangaje
ndi kuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda
yarasezeye yarasezeye kandi ndamubwira niwe agiye gushaka ubundi buzima kuko umuryango we wabaga Kongo ndamu n'abana babaga kuko n'ubuzi bwawe
ubu se baba hehe
ntabwo niyo mpamvu ntabwo nzi aho waba aho baba ari kuba cy'imazi ugeze ku ndi kazi kuri Kongo intambara ubu icyo gihe sinongera kubaba n'uyu munsi
iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubereye umuvandimwe gito
agerageje gushakisha niyo mama wanjye bose bamuha yabuze mbere bagana kane yaravuze karabuza muri Kongo ubundi niba afite cyangwa ariho birangira bose nyine mbaga
mama wawe we yitwaga nde
mama wanjye bamwita Mukantagoze Rafaina
we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka Kongo urakibuka
ntabwo nkibuka nabaga mu Rwanda bo bari Kongo bagiye bahuye uro ni bariho ni batabaho ntabwo ariko ara abantu kigiye batashyirwa ko yabagaho bamusiye agati y'amapiyama wa rekare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo mbizi.
Nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenya irengero rya mukuru wawe uhabyara batuma?
Oya, nta wundi miryango n'indi wimbaza ihari mu bigeze kubwira ko bavuganye bayifitiye kera niho nta nimero z'abari bavuganyeho nk'amagambo biranga igihe bambwiraga ko bavuganye igihe ari ibari rikuru navuga ko yamubwira ko yenda kujya muri Kenya.
Niba habyara batuma kiriho niba kumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika usigaranye amasegonda 30, niki wamubwira amakuru yo mu Rwanda wamubwira nayahe?
Bo namubwira yuko umuryango w'umukeneye kandi ukiriho, mbwira yuko ibyo umubwira nisengiyumva Roni nkaba ntuye i Kigali, kandi n'umuryango we utuye muri Karongi ukaba umukeneye, kandi na mama niba akiyumva akaba akiriho rwose nazamuha nimero yanjye akanjye akamvugira icyamufasha kuburyo yazataha akamenya ko.
Aaron Nsengiyumva, ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika, ukomeze utegereze wizeye Imana nibishaka mukuru wawe byara batuma Abidani azaboneka. Hagira amahoro.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane, Mukamunana Patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye. Nyina na se bari bitabye Imana mbere yaho gato, abari basigaye babarera nabo bicirwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe Burayi, yahawe umuryango washakaga umwana. Mukamunana Patience ari mu karere ka Gasabo, kagari ka Kamatamu, umurenge wa Jaba n'umudugudu wa Murehe. Yari amaze igihe ashaka kuvugisha Agasaro Kaburaga.
Twari dutuye i Kanombe mbere y'1994. Mama wacu aza kwitaba Imana kuko niyo watureraga. Yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama. Murumuna wa mama aradusigaranye imiryango ya ngombwa ko ikora inama iratugabagabana. Wasigarana Roza, nanjye njya kurerwa mu wundi muryango, n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango. Nyuma rero Jenoside yarinze iba, ntarongera guhura na Rose. Nyuma ya Jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri Jenoside. Naje kumenya ko Rose yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma ya 1994. Ariko ashaka ko taragiye 1994, ahubwo yaragiye mbere 1994 ngo 1992.
Akaba yarajyanywe n'uwuhe muryango se?
Ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi.
Uwo mubikira yitwaga nde?
Uwicya ntabwo ngeze menya amazina ye, ko ngo Rose yigaga muri Ecole Belge, ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bikaba impamvu binshanga baza amakuru ye barayaduhisha, ari nabo bagize uruhare mu kumutanga.
Abo ni bande?
Umuryango witwa Kagaba, yari atuye i Kanombe. Kagaba Regisi, ubwo ni Alex, nuko bamwita Alex nyine. Wari ufite umudamu witwa Perusi, izina ry'Ikinyarwanda ryo narariyobewe, ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru. Nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo. Apfuye muri 1994.
Nabo bitabye Imana?
Nabo bitabye Imana muri 1994, bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana.
None sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande?
Hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire, ni nawe nabashije kugirira nimero, hakaba na Kagaba Charlotte uba mu gihugu cya Amerika.
Yego.
Hakaba na Kagaba Assumpta na Kagaba Chantal. Aba ni bo bana nabashije kumenya amazina yabo.
Washoboye kuvugana nabo?
Uwo nabashije kuvugana nawe ni Kagaba Sharire, nawe mfite nimero ya telefone, ariko nta makuru yampaye. Yaransuzugwe nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru. Mu 2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi, kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango. Bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15. Biranyobera mvura uko mbigenza, nanjye nari nkiri muto mpuzagurika, mfite mukuru wanjye nawe warokotse, bimubwiye ajya kureba kagaba shariraho yakoraga muri Benel mu mujyi na wamwima makuru amwimye makuru rero nanjye baranyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva bintee imbaraga ndavuga inti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venus nshimiye Imana yamfasha nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa Mutanguha Brigitte yabashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu umvaga ari nisanzuyeho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye ahubwo agenda umusazi ibyo ndi kwirukanka nyuma bambwira ko yapfuye ntagomba no kumukurikirana nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira nibwo yari yanyohereje nimero zawe ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko ngiye mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite ndavuga inti uko biri kose Imana nibishaka tuzahura nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye
yego nagushatse kugira ngo tuganire kugira ngo nkunze patience nagira ngo umbwire Rosa uwamahoro ajya kwa nyina wabo yarafite imyaka ingahe
mu byukuri ntago nzi imyaka yarafite kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga
none se muri 94 wowe wari ufite imyaka ingahe
94 nari mfite imyaka 7
none se mbarufite imyaka 7 agukurikira tugereranije akaba yarafite imyaka 5 niba wibuka muri 94 yarafite imyaka ingahe
twatandukanye mfite nk'imyaka 4 urumva ko nari nkiri muto ntago namenye ngo yarafite imyaka ingahe gusa mama apfa nyine uwo mama wacu twarabanaga ikanombe byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze nuko nyuma aribwo nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa Kagaba akagera ubwo atangwa
birimo biragenda bisobanuka rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa Kagaba ku buryo ariho yavuye ajya Burayi
n'uwo mama wacu barajyanye kwitwaga Mukakirenga Specials yaba we na mama wacu babanaga aho kwa Kagaba
na mama wanyu nawe yabaga kwa Kagabo
yego ni naho yaguye n'ubundi twese twaratandukanye gutyo Rosa dutandukana gutyo n'abandi bavandimwe wanjye turatandukana nyine cyo kuraharo ko se mukuru wanjye gusa nanjye n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho we naje kumenya amakuru ko nawe yitabye Imana ariko yitabye Imana mbere ya 94
ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe uwa mahoro Rosa kwa Kagaba ntago bashoboye kuyaguha
ntago babashije kuyampa n'ukuri
ukabona ko batabishakaga
mukuru wanjye yagiye kwirebera Kagaba nawe barayamwima mbona ari uko batabishaka baba batumefiye nyine hano uko abona ntagikurikirana njye niko mbifata sinzi niba ari ukubatekerereza
abo batekerereza ibyo aribyo byose abana b'abanyarwanda aho bari hose tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari niyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarere tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko kubera ko u Rwanda rwari rufite amategeko agenga umwana n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe mu wundi muryango ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu nkiko ubundi urukiko rwibanze rwaho umwana ari niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye uburenganzira ibyo nibiteganywa n'amategeko cyo nakubwira muri kano kanya patience mu kamunana n'ukugushimira umuhate n'urukundo ufite muri umuna wawe no kubutaracitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza ariko igihe nikigera nzavugana na Gasaro Kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo umuna wawe w'amahoro Rosa ndakwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo kimwe n'utundi dusabe twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo
n'ukuri nakwishima nawe akagira uburenganzira wo kumenya ko afite umuryango ukiriho nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho Nukuri byanezeza kandi Imana igikomeze kwambika imbaraga n'ukuri.
Urakoze cyane ndagushimiye. Twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho wa mahoro aherereye. Byabaye ngombwa ko dusubira mu Busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza, tubona umuntu wahabyirukiye wahakuriye yitwa Rosa Nkezabera. Kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. None umaze kumva makuru duhawe na Mukamuna na Patience ushaka muri munawe avuga ko yitwa Rosa w'amahoro wavukiye mu Busanza akaza kuhava akiri mutoya. Uwo Mukamuna na uramuzi waramwumvise, birumvikana ko umwana mutoya, ariko se umubyara avuga ko yitwa Gakwenzire Stefano wabumuzi.
Mukamuna nawe nago muzi, ariko avuga ko ari senda muzi ko yari umuturanyi wacu.
Yego.
Ariko mu bana ba Gakwenzire Mukamuna nawe ari mbonzi.
Yego.
Yafite abana batanu harimo Agoyire, Gaspari, Mukakirenga, Ukombe na Karori. Abo akaba rero aribo bana ba Gakwenzire. Gakwenzire akaba arashakanye na Koreta. Ubwo rero Mukamuna na sinzi umubyeyi w'umubyara uwo ari we.
None se uwo mwana uvugwa wa mahoro Rosa uvugwa ko yarerewe kwa Kagaba, hari icyo waba waramumenyeho?
Umwana wajya kujya kwa Kagaba sinibuka amazina yo, sinari nzi ko yitwa, kubera ko ubwo mama we ariwe Mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa Kagaba, cyangwa natwe tukajya kwa Kagaba tukamusangayo, cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona. Ni ukuvuga ko Mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana Rosa. Mukakirenga akaba yarakoraga kwa Kagaba, ariko agakora kwa Kagaba ataha iwabo, agatahana na n'uwo mwana we. Ntabwo wavuga ko yabaye kwa Kagaba n'umwana, oya, yakoraga atahayo, ataha iwabo mbere. Mukakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumungo kumwadotisha iburayi, nuko byagenze.
Uwo mwana wagiye iburayi akaba ari uwa Mukakirenga.
Ni uwa Mukakirenga.
Amakuru y'uko Mukakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe, ayo makuru warayamenye?
Namenye niko byagenze. Yitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo kwa Kagaba.
Uwa mahoro ashakirwa ababyeyi burayi, ayo makuru nk'abaturanyi mwarayamenye?
Twarayamenye, ariko uko mungewe sinari nyiba mu rugo, nari narashatse nasaga mu rugo ngasanga bambwira ko uwo mwana yashobora kuba yagiye burayi, ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba. Abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba, umwe mu bana ba Kagaba.
Madame Rosa Nkezabera, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake Agasaro Kaburaga Rosa w'amahoro, tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro. Rwose ndagushimiye cyane.
Murakoze Venusti. Ubwo nange ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha Rosa akabasha kuboneka.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikindi kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo, ko bavuka bagakura ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho, cyangwa se ngo babwirwe kwa
atakiriho bibaza impamvu bavukiye kugerwaho impaka aho gukura bisanzuye. Mwumvise inkuru ya Nadine Ingabire utuye Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'ijwi ry'Amerika ashakisha se wamubyaye. Ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga.
Ndagira ngo nange mufashe gushaka agasaro kanjye nabuze.
Ako gasaro kawe ni kitwa nde ni nakahe?
Agasaro kanjye rero gafite ibintu byinshi nabimenye nange Jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi.
Yego.
Nyuma ya Jenoside rero bambwira ko mfite papa, bambwira n'izina rimwe simuzi, bambaye izina ryitwa Veneragosta.
Bakubwiye ko yakoraga iki?
Ndambwiye ko ngo yakoraga muri Beseni imbere ya Jenoside, hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'Abafaransa, urumva ntabwo ari mama ko bambyaye hanze.
Yego.
Hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri Ecoberge i Kigali imbere ya Jenoside, ariko yitwaga Alice. Bari batuye ku Gitega. Hanyuma Jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi. Hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize ni uko yapfuye, yaje kutumbwira ngo bashobora kuzara kuri Burundi bakaba bahejeje ibiye muri Canada cyangwa mu Bufaransa, kuko nabo ntabwo abizi. Nasubiyeyo banyereka ahantu bari basuye, usanga barahagurishije mu dosiyeri n'ubwo ashobora kuvuga izina rye kubera umutekano. Nyuma mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye. Hanyuma ndifuza no kuzabambika ikamba rya kibyenge ushingizo. Ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda. Ikindi ndagira ndabimenyeshe ko ndi umwe mu mitungo yabo. Ndagira ngo ndagenewe ubutunzi Kristo, hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva.
Nzagukimikira. Komera. Nadine, ndakumva ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana, wasigaye wenyine uri ikinege, nta muryango ufite.
Muri Jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakambwira ntabwo bazi naho twatinda hano ntabwo babizi. Ubwo rero nashyize izabaga imbere ndabizi ko ndamubona n'uduhinja, Imana niyo izamfasha hamwe namwe murakoze.
Nkayumvise amarira y'urukundo ya Nadine Ingabire ushaka papa we atigeze amenya. Mwabaye benshi mwamwumvise mukamugirira impuhwe, mukifuza gufatanya n'ijwi rya Amerika ngo tumubonere agasaro kaburaga. Uwaduhamagaye wa mbere ni Mustafa Nkurikiye Inka, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Rwezamenyo. Nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Nawe wumva ikiganiro agasaro kaburaga, uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze. Ako gasaro warakabonye?
Narakabonye, numvise amaganyiro y'umwana, ngerageza kugira numvira mbabaje ku mutima, kubera ko nabagana mu Rwanda, ngira umutima wo kugira ngo nshakishe. Avuze ko se yakoraga muri Beseri, hari abantu bakoraga muri Beseri tuba tuziranye, harimo mama wacu witwa Jane, ni umukobwa.
Yego.
Ngerageza kumubaza, ambwira ko umuntu amunzi, mubaza andi mazina ye, ambwira ko yitwa Sindihebura.
Sindihebura Veneran. Yakoraga kahe kazi muri Beseri?
Yari shefu wa departement ya Echange.
Waba uzi igihugu yaba aherereyemo magingo aya?
Bo, kugeza nagerageje kubaza abandi bantu baba bamuzi, bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa. Niyo makuru nabashe nanjye kumenya.
Ayo ngayo arahagije. Mustafa Nkurikiye Inka, rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo udufashe natwe dushobore gufasha Nadine Ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we, byibuze tumenye irindi zina asigaye no kuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba aherereye. Ariko mbere yo kugenda nagira ngo nkubaze nkurikiye nka ukunda kumva Ijwi ry'Amerika kenshi?
Ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru, ndagikurikirana cyane.
Biranshimishije cyane kumenya ko uri umwe mu mamiliyoni y'abumva Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Agasaro Kaburaga buri cyumweru, nabisezeranije Nadine Ingabire kuzakura uko nshoboye kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we, yaba mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu, yaba kiriho cyangwa se atakiriho. Nawe ndagushimiye umusanzu wawe, gira amahoro.
Urakoze cyane nawe.
Agasaro Kaburaga.
Nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na Nadine Ingabire kimwe nayo mwampaye. Mwebwe mwese mwumva Ijwi ry'Amerika, mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u Rwanda tubafate mu mugongo. Nashakiye mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Amerika ndetse no mu Rwanda no mu Burundi amakuru namenye, ngiye kuyabagezaho. Ariko ndifuza kubanza kuyabwira Nadine. Nadine Ingabire, kazi neza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Twaravuganye mu cyumweru gishize, turaganira mbwira amakuru y'umubyeyi wawe washakishaga. Wari uzi izina rimwe gusa, umbwira ko yitwa Venera. Nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi, namenye wari we yitwa Sindihebura Venera. Iryo zina ryo niryo rye. Ikindi namenye nuko nkuko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR, yahavuye yagera no mu Burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa Bankub. Nadine, uri wenyine aho ngaho mu rugo?
Yego,
uri mfubyi. Turi kumwe, ngiye kuguha amakuru yandi namenye. Ni ikintu kihora kinkomerere iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye. Namubonye mbivuga samaye, nishimye, ntaraka. Ariko iyo ntamubonye biramvuna, birangora. Nagira ngo unyemerere nkubwire inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye Imana hashize amezi 5. Ndagukomeza, ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva Ijwi ry'Amerika muri kano kanya. Twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi. Wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we wari uzi gusa ku izina rya Veneranda, nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu Burundi. Niba yumva Ijwi ry'Amerika muri kano kanya, nawe ndamwihanganishije. Ugahasigaye Imana nibishaka muzabonana, yaba yarakuzi.
Yego, nakurikiranye amakuru kuko barabasoranye, ndagusanga koregeza kubasura.
Yego.
Hanyuma akenshi akaba ari we tuba turi kumwe, akankinisha, akandeka, akanjyana ku kazi. Hari n'igihe kabaga turi mu rugo akaba yanjyana kuri aeroport kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse ibyo byose byakundwaga kuzana na Air France cyangwa Sabena ku wa gatandatu. Ubwo rero nagiye ndibuka nari mutoya, mfite nk'imyaka 5 nko hagati y'itanu n'itandatu, kuko twari abaturanyi arashobora kuba yibuka.
Mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye. Uwo mugambi uracyawufite?
Ndawufite cyane rwose, kandi nirizera ko iyo bizashyigikira nkabasha kubabona. Ndabakunda kandi ndabakomeje. Ikindi mbasabye ni niba bafitotera papa urazayimirije kandi n'ibishaka byasiza abantu maso kumana ko ndatifuza cyane
ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe na yibonye ndayifite nzayikoherereza ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye n'umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya atuye mu Bubiligi ntago yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu gushaka papa wawe Nadine Ingabire unyemerere nongere ngukomeze nkwihanganishe igira amahoro
ndakoze cyane ndabashimiye niyo naritanze manywa umugisha mwakoze ibintu bitapfa gukorwa n'umuntu wari wowe kuko nanjye byabyara bose ntabwo nari kubishobora naho mwanyize njye ntabwo nari kuhagera ariko ndashimiye ko Imana yabagiye imbere kandi mukaba muntagiye murakoze cyane manywa umugisha
nongere nshimire abamfashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa Nadine Ingabire abari i Dubai abari muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maine na Tennessee abari mu Bubiligi abari mu Bufaransa mu Rwanda no mu Burundi ndetse nawe wabyutse uhamagara agasaro kaburaga uyu munsi ukaba uri mu Bugarama n'abagenzi bawe mugerageza kwishima no guhana ineza nawe umusezeraho bagiye mu butumwa natwe hano ku ijwi rya Amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu muyishimirwe
ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
benshi mu bateze amatwi ikiganiro agasaro kaburaga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'Imana zimenywa nayo gusa tekereza umwana w'imyaka 13 afashe urugendo wenyine akava muri Kongo agataha mu Rwanda akijyana mu kigo cy'impfubyi akakiranwa urugwiro akaregwa agakundwa n'abakagira urukundo akamenya impfubyi zidafite kivurira ntizirare ubundi akazijyana havuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi umwe muri abo bana b'intwari yitwa uri mu benshi Samuel ararangisha umuvandimwe we Thomas abana bakize baburaniye mu nkambi ya Mugunga hashize imyaka 25 atuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge umudugudu wa Ntunga
darangisha mukuru wanje itaha abana bakize Thomas bahunze 94 tujya muri Kongo mu rugo twara abantu 8 abantu bakize twaramubuze tumuja muri Kongo twaba yaratuye mu nkambi ya Mugunga natwe no twe twatuye tuza kuva mu Mugunga tujya i Gatare inambariza kubera i Gatare tugaruka i Mugunga dusanga uwo mukuru wacu abantu bakize Thomas harundi mugabo waje kumufata aramutwara umutwara amubwira ko bajya agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu Rwanda tugaruka mu Rwanda abana bakize tutongeye kumubona ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga Gisenyi watubwiye ko yamubonye igoma akambwira ko ngo ndamutse mbonye pase yo kunyambutsa igoma yagenda akazamunyereka ariko muri icyo gihe yabimbwiraga hari mu gihe cya Kongo abanyarwanda tutumvikana wageraga bakaba bakwica ndabona nzashaka ikindi gihe nabwo hinjiragamo ibintu bya coronavirus uwo muntu tuburana uko nguko nawe wasinzi n'ahantu atuye niyo mpamaga nimero ntabwo numva ntabwo icamo
ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize Thomas ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa Goma
yego niko mbitekereza kuko ariko babimbwiye n'uwo kuko yajyanye na mukuru wanjye ko mama wacu bitaga Minani
akababuzwa n'iki gutaha mu Rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye.
Wo mugabo mujyanye bamwitaga Kamiri.
Yego.
Ya yamubwiye ko yamukoye ko umugabo abana bakize Thomas niwe muhungu nkurikira mu rugo. Yari mutoya nawe kuko mu rugo tujya tucura nawe imyaka ibiri. Bayamujyanye amubwira ko ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore bakabica. Ari nabwo yamujyanaga amubwira ngo amwereke indi nzira bacamo. Bagenda bagiye kuko urabizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye ku bijyanye n'inkotanyi kandi atari ko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha. Nshobora kuba ariyo mpamvu wenda ituma adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda bayumva.
Muri 1994 abana bakize yari afite imyaka ingahe? Mbwiye ko murushanya imyaka ibiri, ubu ufite imyaka ingahe?
Ubu njye mfite imyaka 34.
Yego.
Abana bakize yari afite ubwo n'ubuhanga afite nka 37.
Mfata kano kanya hano ku Ijwi rya Amerika, ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo akumve, niba afite n'ikimubuza kiveho akumve nka murumuna we, yumve ko umushaka kandi umushakira neza.
Nukuri abantu bakize uri umwana wo mu rugo, abo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari, turi abahungu bane mu rugo n'abakobwa bane, hapfuyemo abakobwa babiri, hasigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu. N'uwo abantu bakize twakuze ariko mu Rwanda ni amahoro, turatekanye, turifuza kukongera kukubona ukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye, dore ko twese twanashatse utazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho. Sibyo kumva amakuru yawe gusa batubwira ko uri Goma tuba tutahazi. Hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yahita amenya ko ari twebwe.
Iyo ndirimbo ni iyihe?
Twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane, dufite abakobwa iwacu ni bane, kipapa abana ngagi na mu benshi, gahutu teteri nirere nagwiza.
Iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza kandi abana bakize Thomas niba akumva, niba yumva Ijwi rya Amerika aho ari hakurya aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, azumva iyo ndirimbo amenye yuko wowe Samuel uri mu benshi n'umuryango wose mumwifuza. Nongere ngushimire kuba warategereje ku gihe kigera igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Urakoze cyane, witeka bongere.
Urakoze nawe, umunsi mwiza Samuel, ihangane.
Shaka gasaro kawe uzakabona, maze rero shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Nyina w'umuntu Joli atuye Kigali mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Mataba, umudugudu wa Burema, arashakisha mukuru we.
Mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu Ijwi rya Amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kabuze, nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye.
Uwo mukuru wawe mwatandukaniye he?
Ubundi twatandukaniye ku Gikongo.
Yitwaga nde?
Noneho yitwaga Donata Mukanshuti.
Donata Mukanshuti, byagenze gute mutandukana?
Yari amaze gushaka umugabo, ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye, bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye. Ubwo rero intambara isa naho icogoye, twebwe turahunguka turataha. Igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka ku Kibuye, abantu batubwira ngo niho baba, ubwo ni ku Kibumba niho kwa Sebu. Bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire. Ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari, igihari gihero higeze kubina intambara mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda umugabo wewe yaragarutsagaruka wenyine aratumubaje twese ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye.
None se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo nta n'ahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu
ekaratubwiye ngo ntabya ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yari ayazi.
Mbere mwakomokaga he mu Rwanda mwaburaniye ku Gikongoro ariko se ntumwakomokaga
twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo ahahoze ari komine Kigoma
yego
segiteri Ntanga serire Nyamazi.
None nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Kongo ukomokaho Ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku Gikongoro umuhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe Donata?
Nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe.
Donata ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nkingahe?
Donata yari mu myaka nka 20 n'umwe.
Yari ataribaruka nta mwana yari afite?
Oya bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga.
Yego
bashakanye mu ntambara siho duhunga nta mwana bari bakagirana.
Donata Mukanshuti niba kumva magingwa ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye?
Mukanshuti Donata ni mukuru wanjye ndamukundaga cyane kandi nuba kiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yangaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege Donata ubaye ikiriho bose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho murumuna wawe Nyirangiro Sanga Frost Donata tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho bose ubaye ukiriho wabasha kudutangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane.
Nanjye rero ndagushimiye Fortuna atangira ngira usanga kuba wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro.
Urakoze cyane Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Hashize imyaka 25 mu mwaka w'1996 abavandimwe babiri bavuye Bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa Kisangani bakoze ibirometero hafi 650 bashigaje ibirometero 7 gusa ngo bagere mu mujyi wa Kisangani baratandukana. Emerita Nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we Hategeka Imana bari barahimbye akazina Kacibwa. Hategeka Imana yari afite imyaka 13 kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya. Ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga nabwo bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga.
N'umwana twaburanye witwa Hategeka Imana twakundaga kwita Kibwa niwe turimo nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka.
Hategeka Imana mwahimbaga kibwa mwatandukanye mute mwatandukaniye he rya hari ryari
mu 97 twatandukanye ku birometero 7 wenda kugeramo mu mujyi wa Kisangani
byagenze gute kugira ngo mutandukane kunuva mwari mwagiranye nzira ndende muri kumwe
nyine twaturukanye Bukavu
yego
hanyuma nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine haveho imirwano hanyuma turagenda tugarukira ku birometero 7 nyine tugira ngo tugere za Kisangani biba ngombwa yuko haba umutekano muke nyine habaho guhunga turatandukana
icyo gihe Hategekimana yari afite imyaka ingahe
yari afite nk'imyaka 13
nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye yasigaye wenyine
nta wundi wo mu muryango basigaranye kuko abo twari turi kumwe nuwo bita mama bebe kandi nawe twaratahanye
ko Hategekimana yari akiri mutoya atarageza ku myaka 15 yashobaga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine wigeze ugerageza kubaza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abumbye ryita ku mpunzi HCR haraho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine
aya naho naho nagiye kubaza
ni ubushake buke cyangwa nuko ari ukiri mutoya nawe utazaho wabariza
aya ntabwo nari kumenya aho nabariza
mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha nta numwe wagarutse mu Rwanda waba warakubwiye kuyamurabutswe
aya nta wigeze ambwira ahubwo nta nuwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye ashobore kuba we yarapfuye
muhunga ntabantu wabonaga yisangaho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo
oya abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo we turabonana kenshi ntabwo nyine yigeze amubona hanyuma abandi nabo ntabwo abo twabashije kubonana ntabwo bigeze bamubona n'abari bari butare ariko ntabwo bigeze babonana kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana
niba Hategekimana akumva wambwiye ko mwaramuhaye akazi naka kabyiniriro ka kibwa niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nkamushikiwe
namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha nyine akaza agataha kuko n'umuvandimwe witwa Nizeyimana nawe twakunda kumwita kibwugo yari kibwa gikuru
yego
niba nyine tukamushishikariza ko yataha tukamubwira ko nuwo bitaga bebe ari we wari mushikiwe nawe ko ahari nyene akaza agasanga abavandimwe
yego ndizera yuko Hategekimana niba kiriho yakumvise yumvise urukundo mufitiye yumvise ineza umuhamagarira gusanga nongere ngushimire cyane Emerita Nsengiyumva kuba wizeye ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga agira amahoro.
Yego namakoze.
Agasaro Kaburaga.
Inosa habya mbere yararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'igihumbi 1994 yatuye muri Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Kagarama.
Umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa Tuyisenge Jean-Pierre Claver. Bari dutuye mu Kinigi mu Ruhengeri yagiye muri 1994 igihe abantu bahungaga bajya muri Congo. Yigaga kuri STP Busogo yararangije muri construction. Amakuru ya nyuma duheruka umuntu yatubwiye ko yamubonye berekeye muri za Congo Brazzaville. Amakuru duheruka
ayo makuru umuntu yabahaye mu wuhe mwaka ni hafi aha
uwayaduhaye muri 2015 ariko nawe atari sire kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa
yabonye ari umuntu basa ntabwo azi neza nimba yarabonye
we nyirubwike
hari ubwo wigeze ugerageza gushakira aho muri Congo Brazzaville ngo bazabajyayo cyangwa bavayo babaze nimba barigeze bamuciryera
ntabo nagiye mpura nabo ubu ngubu no bwa mbere ngerageje kumushakisha.
Uvuze ko yize kubaka byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se nuko gusa yagiye kubyiga ndashaka ndabikubaza kubera ko n'ubu wasanga yenda gikora umurimo wo kubaka abantu bakazamwumva vuba bakamumenya, ni umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azawuramukiremo?
Icyo gihe ari sekiteri yafashe bitanzwe nk'uko abantu bafata amasekiteri muri segonderi mu mwaka wa kane, ntabwo yari yagakozeho uwo mwuga. Yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu, yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha. Igihugu rero gihita kijya mu ntambara.
Hanyuma ahunga yahunganye n'abandi bo mu muryango, baracyari hakurya, baragarutse, abandi bari he?
Umuryango wose wagarukiye Gisenyi Rubavu bagaruka mu rugo. Nta bantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa Gisenyi. Ni nayo mpamvu habaye icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe, bavuga ati ese yaba akiriho, niba akiriho kuko nk'uko ayo makuru ya Congo Brazzaville yakekaga, katugerageze, ni njye ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikirana.
Ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu Rwanda avuga ati ndi hano ndi amahoro ntimuzahangayike?
Ntabwo byigeze bibaho. Ni nayo mpamvu numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye.
Niba ari muri Congo Brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko bamubonye ajyayo muri Congo Brazzaville, ijwi rya Amerika rirumvikana, abantu bari kuri radio buri cyumweru bagerageza kumva niba hari umuntu uri i Rwanda ubashakisha, niba mukuru wawe akumva muri kano kanya, buri gihe nshimishwa no guhakanya abantu kugira ngo babwira abavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima, ndetse bababwiye n'amakuru yo mu Rwanda. Nawe rero aka kanya ni kakurenge, mubwire icyo wifuza.
Bo, icyo nifuza ni ukumubona, niwe twasigaranye nk'umubyeyi, kuko 2022 mama yitabye Imana, 2012 no na papa yitabye Imana. Ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye, niba akiriho rwose turamukeneye, dukeneye inama ze, dukeneye kumubona nk'umuvandimwe. Ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba akiriho cyangwa se ariho.
Inosa Habiyambere, ndagushimye cyane kuba waritabaje Ijwi rya Amerika kugira ngo bwa mbere tugufashe muri imyaka 27 ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe. Komera kandi ugira amahoro.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye ku bufasha muhora muha abantu. Nagiye mbakurikirana kenshi rwose, Imana ibahe umugisha.
Urakoze cyane. Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga ku Ijwi rya Amerika, ikiganiro giha umunezero abawuvukijwe, ikiganiro cyo muri bikomere kikabubeza imitima. Ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye nkike impfubyi zitabarika zatoyemo kuva umwaka w'igihumbi 1994 kugeza ubu. Namwe mwese mugire ubuntu mugatanga mutizigamye, mwebwe mwimitse Ijwi rya Amerika nk'umutambira w'ineza, ineza mudusabira murakayihorana. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Mukakirengaje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumwungo kumwadotisha iburayi no kubyagenze. Agasaro
amaganya y'umwana ngerageza kugira ngo mbabaje ku mutima, kubera ko n'abagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe. Avuze ko se yakoraga muri BFR, hari abantu bakoraga muri BFR tuziranye, harimo mama wacu, witwa Jane no mukobwa gerageza kumubaza ambira ko umuntu amunzi mubaza ndi mazina ye ambira ko itwa sibyihebuye karabonetse
bitewe no kugabamba ikombe ry'ikirenge ushinzwe
shakira abantu imiryango babuze kuko njye niyumvisha ko Rose ariho uwa shakisha nimero za Venus nshimiye Imana yamfashe
ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye ati izi nimero ni za Venus nshimiye Imana za Gasaro kabuze uko nanjye nkunda kumva Gasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane